les maliga rewbe hebe gon be lekirduuji di na kinni golle demal fatmata boori goto e mabbe to segutun wakkat juno bangal golle makko o beedade ti allahji engrais mo jogi dun sugulla rafato booji e kasindene godde
engrais tambulo tani
anglais me hebe winne so mi amidun nyamaane yugo mudana kidir amen sanna me hasngil e winne fa wala sedan me de watta winne balebe le gesa amen ne nga hikka ndey winne balebe du wasi hebe de jaati kam du tobe sanna me hebe watti awdi hono fuk me tawta hannen yo hebude rimde ko me wurtay mudun
Juliette Tira et Delphine Kamate be do ndemo be dun na jogite laaji to tumnyan le lamu sa
ko sugul amen hande sanne yo hebude winne ko wattata e gesseji amen den dum en longi hebude winne ana tiddi sanne commerçant ana ciotter amen jaakuru wotru ujnyaaji joy e temede joy nukuje yogaaji jaati kamudu tobe ton nukuje ko hee fa handen yibben ana lafa ton winde soni remo ben way hebi winde dum welambe sanne
Lisa Lindi, Robe, Demobe Kuchala, Gala Bode Sanne, Bangal, Jogala Gese, Nukuji Yogaji, Bejogi, let the Karaja Dun Yogaji and Judim Hakilo, Robe Hebert, Heta, no Hultri, Yusuf Dambili, Gondo Eli, Fed Demobe, to Kucharatun.
Quand on a commencé,
Gidim Footy, what did then Kuliji remedied, Kuchatta, one half Nanan Murun, Rabu Kuhei, Footigna de Deman. So the limit air cool, but what Chutadun, the Hepahan Hun, the Wurna Galeji met. Guy, what got the manner of Matampina Sanne, Samawa. Fehbe nukku jottuma rematano be kalna amen wi debbo handa deman nukku jogas fa handa antun fa hande rewbe ko heewi an hasengin e tewde nukku je to remata ana wasi hebde dum
na ça peut poser problème
so yimbe galle so dental balle maso kambe tan rewbe ngobe lekirduji di kay mbayrata fi golle gese sabe mabbe be jalode na yirwi sanne buru fuf bangal waltugul majji ntangul hore gollo lam ko be jati yetti e wi madame kurutum sanugo kejado rewbe le golire region o ko ninde demal won dabere jidi lam o bammi
Le hitane hikka nukkuje remeteden le temdere fu jetti tan hon ko rewben limli mudun hon kuleji nyamtede di dum ko rewben limi hikka sanne hon maara nanan mudun dum be limdun le feyoji di le temdere fu be limi nukkuje ko yata chaban tati enne le temdere fu rewben noga e jeegon hebnama winne dum angere nanan mudun le region sigaso buguni kuchala kay le genni bamako kaake golle de gase nanan mudun le temdere fu chaban e jetti e joy hakkama rewben
kebal gese kasinte majje jande e famu kabaru nyamande waltere wakati rafinde nagu yogaaje e ti allaaji yogaaje ti allaaji hadoji rewbe yiriwude no haniri ele kabaru demal dum won ko tayki ho jottobe hewbe